Parliament ezemu okutuula olwaleero okukubaganya ebirowoozo ku mabaga ag'emisolo agaasigalayo okwaga 8 agagenda okussibwa mu nkola mu mwaka gw'ebyensimbi ogujja 2026-2027. Sipiika wa Parliament Anita Among ategeeza nti ku mabaga 8-6 gaayisibwa Paalamenti okuli eri Excise Duty Amendment Bill ery'omwaka guno eryayongeza omusolo ku liita ya petroli ne dizero ne siringi 2. Kati omutandikano mwaka gw'ebyensimbi ogujja omusolo ku liita ya dizero gwali nnyo okuva ku 1,200 okutuuka ku siringi 1,300, ate ogwa liita ya petroli ne guli nnyo okuva ku siringi 1,500 okutuuka ku siringi 1,750. Omusolo omulala ogwayisiddwa gwe gw'ebitundu 3/10 ku ngoye enkadde egiyita emivumba, na guno gwekuusa ku kyasalibwawo abakulembeze b'amawanga g'omukago ogw'obuvanjuba bwa Africa mu 2016 olw'okugyawo emivumba kitumbula amakolero g'engoye agaakuno. Sipiika Among agamba nti amabago agasigaddeyo kuliko erikwata ku lya zaala kw'ossa n'erya income tax.